ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angubingelele ngomngele futhi engosini e-fresh ngengusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBene Diamond we-Christianity Works. Umhlaba ubuka ngokusabalale, ubukeka amehlo awo wathe njo ekunotheni imali, imali, imali. Ngayenza kanjani iningi kunale esuke ikhona? Ngaba kanjani neningi kunale ukuze ngikwazi ukukhokhela izinto ezimnandi nengiyifisayo? Ezokusakaza zibuka zihlale zifuna ukubika ngokuthi ngubani onothe kakhulu kunabanye emhlabeni. Ngakube ngu-Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos we-Amazon kumbe u-Warren Buffett nabanye. Wonke amadoda amnotho wawo ubalwa ngokwamakhulu ezigidigidi ze-US dollars ngokweyibalo. Abantu abale phansi ngomnotho wemali njengathi abangabani ukubalwa ngocicane bona bavese bangangeni. Laba somnotho babukeka bengathinteki. Oke wamthinta, thinta inhlamvu yeso. Ngenxa yokubiyelwa nokuvikelwa ngomnotho wabo. Kuze kube sengathi akho lutho olungabathinta olungenzeka kubo. Kodwa khona kunjalo, akulona iqiniso loqobo lempilo ngokumnjalo bayo lelo. EkaJakobe 1 verse 9 kuya ku-11. Umzana ophansi makayincome ngokuphakama kwakhe. Kepho isicebi makayincome ngobuphansi bakhe. Ngokuba njengembali yotshani uyadlula. Ngokubila ngaliphuma libalele libonisa utshani imbali yabo iwele phansi. Nobuhle besimo sabo bunyamalale kanjalo nesicebi siyakudlula endleleni zaso. Umnotho awukwazi ukukubiyela ukuvikela emshadweni ozikayo kumbozikile. Enganeni engezwa ekuphathekeni kabi kwi-depression nasekudumaleni awukwazi ngisho ukukuvikela ezintweni ezimbi ezikwehlelayo zikuthobise futhi nebala. Umnotho ngeke sanhlobo ukuvikela ekutheni ungafi. Ngiyakuncenga ungavumi noma umnotho omuno nawo ukukhohlisele ekuyizweni ungophephile ngokungamampunge njengoba abantu abaningi abanothile beyikhohlisa kanjalo. Kanjalo nesicebe siyakudlula ezindleleni zaso. Ebese linyito liko lithi ngesikhathi kanye nje besathi benza inhlelo zamabhizinisi abo bazo. Ukuyithola devotion efresh suku zonke sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.